another level music.
Muffin on the beat. Upole wako na tabia zako, wana data na mambo yako. Ukinitekea bavuni napata raha. Itandani tukandani, tukeshe mchana hadi usiku wa manane. Wanataka tuachane, ongeza mabusu, mpenzi tujichane.
Kama mchezo kama damn shit you know. Hakuna kulala paka tomorrow.
My baby
tam tam.
Fanya mambo mini date. Nipe vitu vya kikubwa nipakate. Kate. Baby show me love. Kaza zuri ya mapenzi nipate. Upepo mwanana umeshibana. Kama Juliet na Romeo twapendana.
Would you love me more? Would you kiss me more?
Upepo mwanana umeshibana. Kama Juliet na Romeo twapendana.
Would you love me more? Would you kiss me more?
Kama ni pombe nimechalewa, walo ni bipu wamechalewa.
Wala usija, takuwa na wewe tu.
Ukisi baridi njoni kukumbate, ile ukimisi ni kupe mate.
Unaniweza kinoma.
Kama mchezo kama damn shit you know. Hakuna kulala, paka tomorrow.
My baby
fanya mambo mini date. Nipe vitu vya kikubwa nipakate.
Kate.
Baby show me love. Kaza zuri ya mapenzi nipate.
Upepo mwanana
umeshibana. Kama Juliet na Romeo twapendana.
Would you love me more? Would you kiss me more?
Upepo mwanana umeshibana.
Kama Juliet na Romeo twapendana.
Would you love me more? Would you kiss me more?